MusicThomas.com.
Dopest, precious name in the game, ladies and gentlemen. M.K.M.A. can do. Holy job. Yo, boy, yo, mugs. Let's go.
We suck a man and we wave on a vika kumtiman, yeah. Baby, vendela paduze, yeah. Deep on in vela man no name, yeah. We suck a man on san vela batu veva tamba, yeah. Bafuna banka de kata, yeah. Amami kala vela kanyi mwaka. Baby, ni besa, oh. Avale tite tuwa me muli siketi, oh. Siba, siba, oh.
Dopest, freshest name in the game,
beauty
ladies and gentlemen. I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashani Funkutu. Never butterflies, umumuchifu, muntiko. How I can't breathe on a bushiku. I just be thinking about you. Ndato tila less I found you. Kidije when I'm around you. Beside you, inside you. Mita fewa depression. Self-esteem unizale tabesha. She's my peace, ita kampela pressure. Wishe ile langati tuwa wa mulesha. Natural beauty wakamba. Kaka pita kawama katamba. Wose pachipanda wama kamba. You are baby ni besa.
Aba leti tetu wame muli siketi. Siba siba. Baby ni besa. Rezo kamba sunga wame kuli bemeka. Kiwe ni nashro. Chibu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nashro. Chibu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa. Niwe alo.
Uta bati ile langa. Biti yako feka ile landa. Awe sula kone niwe lilanda. Ewa nakashaba tuinga tuwala kunganda. Umufi ashamo na mufi chikombola. Atinga tau kwetesha sana mukongola. Abana siri asati mwana wadibiali kama kapa pavimbuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she want a gentleman, I could be one. Basikiriti ni kubeti monga be one. Elo hii beauty wakamba. Kaka pita kabama katamba. Wose pachipanda wama kamba. You a baby ni besa.
Aba leti tetu wame muli siketi. Siba siba. Baby ni besa. Beso kamba sunga wame kuli pemeka. Kiwe ni nashro. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nashro. Chimu vini.
Apachano chafuta. Na magero apa manje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nacho.
Wena bambo ende anakunganga. Apa manje vose vavakanga. Iyo tupi si jimu inapanga. Baby bauzi.
Iwe ni nacho.
Olo libe na make up. They can't compete. Baby ati shut up. Wabafe weka takwa wana back up. Baby you.
Iwe ni nacho.
KMP worldwide. Kabundi kapish. Chwe mpala chawa nyam. Dopest, precious name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash in this one. Yo boy, yo mops. Kandek. Mr. Sean Kester, what up?
Kunchanga kumies.
Uri Jab.
Spock smiling. Mose Dima.
Iwe ni nacho.
From CKMusicPromos.com.
He went in our show.